the African music mix on The Voice of America.
So you won't take charge, okay? Girl, I know mine. Go do your thing, girl, I'll be quiet, yeah. I know lie. Baby, what I say is your time. She say, make her hold tight. Now she says she won't give me
she
that.
She give me African waistline to you, ah.
She won't give me that work like Rihanna, yeah. Sherry, but she rotate TD like a tie, yeah. She dey make man stand ovation. I back a don't cause inflation. For the nation, you say you want me love to the best time. Oh. You tell me, say you don't want to waste time. Oh. You say them other girls have to stand in line. Oh. You tell me, say they go watch how we slow wine. Oh. Oh, you say you want to take control. Control, control. Yeah, you say you want to take control. Control, control. The way she they do me, your best. Ten over ten, she know it. I don't know how she dey manage the African thing. She dey roll it. Fine face like Genevieve. Anything you want, I go be. I be right here, I don't leave. All my love, girl, me.
She give me African
ways like T.Y. She won't give me that work like Rihanna. Cherry Bush, she rotate TD like a tie. Yeah, she dey make man stand ovation. I back a don't cause inflation. For the nation, you say you want me love to the best time.
To the best time. Oh, yeah.
You tell me, say don't want to waste time.
Don't waste time.
You say them other girls have to stand in line.
In line.
Oh, yeah. You tell me, say they go watch how we slow wine. Oh,
slow wine.
Oh, you say you want to take control. Control.
Control.
Yeah, you say you want to take control. Control.
Control.
The way she they do me, your best by control. Control. See the way they roll it to fair by control, control. See my baby want to take control now.
Shake it,
hey. All my African girls give me wine now.
Shake it,
hey. All my London girls give me wine now.
Shake it,
my Caribbean girls give me wine now.
Shake it, shake it.
All my girls on the one give me wine now.
Give me wine
now.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
and clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
Agadir. Paris Africa Music Mix, the best music.
We'll be right back. There is no tastier recipe around. The African Music Mix on VOA.
Yeah, he's back. I know about his back. I've been here. I've been around. I've been around the world.
Dar es Salaam, Nairobi, Mombasa, Bujumbura, Kigali, Kinshasa, Dala Dala, Matatu, Kibeki. Toka Bongo baka UK na kisha na rudi tena. Nairobi na Kampala na wakilisha kwa sana. Maneno bado ni yes na una kama kuna no. Sasa mechi ni international. Sugu ni chama kubwa kama Arsenal. Bado ni kwa dimbani na Mike kwa mkononi. Labda huku niliko nifuateni. Mana naone naonekana tachelewa kushuka chini. Inashangaza kuna muda unavyokwenda. Na mcheza mchezo wa hip hop ndo kitu nachokipenda. Cheki ma player haters ninavyowapiga denda. Ni VIP kila kiwanja nachokwenda kwa neka. Kitu gani clock hati ni kwe wani BBC extra wani na machizi wangu wote sasa zidisheni asira na kato kumaliza ule utumwa kibiashara sasa ni muda mrefu wanatufanya mafala tunaingiza mabilioni wanaonga madembitara mamwezi kunitisha katika kuthibitisha na wawasha na tafadhali sauni kususugu mana bado atazidi tukureta mamburugu muziki mbaka makamo kama msemzi mamburumo na kwenye unga misimo labda ganja zamani kidogo nilikwemo na Mana mbaka leo badwe na nipa misimamu Moto chini Sugu 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 moto chini Na social misfit na bado na wakilisha Ni muziki na maisha sio raisi kukatisha Nafika mbaka Bamako sio to San Francisco Huko kote nafika katika kusaka mshiko Na mapromota koko kokote kule mliko Sugu sasa na miliki bunduki Sitaki tena mani palipo na nilifeki Milango mliofunga sasa yote nafunguka Na wakati nye mnanuna ona mibado na cheka Laki moja na nusu kitu gani Kwanza mina kosa nini Kwani hata nisipo rap nili zangu ni milioni Moja, mbili, tatu, nne, mbaka tano Kama upigi nyimbo zangu redioni hamna maneno Mini lianza ku rap kabla FM Wakati David wakati ni mkugenzi kwenye AM Na watu wali nifahamu Na wengine wakasema sugu anaponda mademu Bado narekebisha na maisha bado matamu Na mama bado anapata mahita jote muhimu Supina ni majina mbaka buti Cheke mbako ni kofiti na navyo jeza na biti Wanga kune na huku na wapa done la kati Ni nani? Sugu Na nani? Wawele Sugu moto chini 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 Sugu moto chini
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Centrafrique Télécom Plus, GSM, très moins cher.
Tata Télé Nambi, Gilili Juli, Tango Sombie, Kewara Wali, Yakizi, Fadem Yeke, Papasi, Pasi, Chidouni, Yao.
And now another song reflecting the views of the African Music Mix on the Voice of America.
Proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Bye. like sunshine for your soul, the African Music Mix on VOA.
Hi, it's Tommy.
Yep, you sound good.
Okay, great. Thanks. No problem. All right, bye.